Olwalero kitongole ekya Kampala Capital City Authority rekirayiza abakulembeze abalonde naye ng'emikolo gino gigenda kubeera ku mitimbagano okusinga olw'ekimba kya Ebola ekyalangiriddwa mu Uganda. Amyuka Ssenkulu wa KCCA Benon Kigenyi agambye nti mu nteekateeka eno waliwo abatono abagenda okubaayo mu buntu nga bakansala bakkiriziddwa okujja n'abantu babiri ate Lord Mayor akkiriziddwa okwerekerwako abantu mwenda bokka. Daniel Niwabwine omwogezi w'ekitongole kya KCCA yakakasizza bino byonna.